nimebaki kwa mbosho. Wezi jua niko nunge nikipost photo. Tunawasha kiwash wash nika tukoloto. Kodo moto inachoma koleta chesa. Niko kwa dance floor zimeshika nikicheza. Vile napewa macho katipofu na mamande. Myule mbaba pale nitamupandisha pressure. Oops, under the influence. Mix sheng na kizungu ni too fluent. Kolabo ya kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loko after party korunda. Under the influence. Mix sheng na kizungu ni too fluent. Kolabo ya kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loko after party korunda.
Wanajua chinchila ndo kabisa. Vile mina tisha. Simu zina ring kila siku tuko busy. Na shingo zina blink na ishi dream ya shina kiwa young. Na mindo tunadim usulize kai gari na space. Kuna drink kuna haribu kieka chesa. Tumatides from Kalesa. Utatesa haina pressure. Ikwe mwaka kushika mita USD. Ikwe mali unafikiria niko ya ukweli. Na rapi tunaona kwa vision do ujue mi. Na nzanga kanishona mwisho KJZ. Na kuomba permission si kwa free. Na wako na mission kwa kaa mimi. Na ndo manata hizo vitisho zao sisi. Wano wana kuna ingine kaa hii.
Oops, under the influence. Mix sheng na kizungu ni too fluent. Kolabo ya kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loko after party kwa runda. Under the influence. Mix sheng na kizungu ni too fluent. Kolabo ya kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loko after party kwa runda.
Akufaju, akufaju. Akila mtu wapanda ni kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida. Na unaliwa ingoma imekuna. Akufaju, akufaju. Akila mtu wapanda ni kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida. Na unaliwa ingoma imekuna.
Nimekam kwenye bez na kabla ni umu. Dansal, dansal, netwa kufaju. Na nimekam kwenye bez na kabla ni umu. Dansal, dansal, netwa kufaju. Benjo ni bend your shoulders, legs are teased. Now in your order, I do the right, I do the left, I do the right.
Akufaju, akufaju. Akila mtu wapanda ni kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida. Na unajua ingoma imekuna. Akufaju, akufaju. Akila mtu wapanda ni kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida. Na unajua ingoma ima.
Shout out to everyone inside right about now, yeah. I say shout out to everyone inside right now. People can walk one. Crouchy in the building right now. You know what to do, this is a place to be. One time, two time, wake up, wake up, wake up, let's go.
Basi meanza vinoma na wakileta bifi na baki wametapaka. Pataka, wanatupa buti na mangolova. Min kona kabunde,
toka miyoga matokora.
Anasa, piti kibans, blena ni bamba ma. Niko na mitungi na maganji na maganda ma. Panda ma, doto andama nishe mpaka kwenye ba. Tuko na kakitwe na niwasha ni kami ni ta. Onaza, pass ni six, zoe shi agakan. Kiliza mapain, mara moja kama better pan. Better than that you want, better than the red is honey.
Okay, okay, let's go, sing it.
Tamu kama kandiba. Ni tamu kama kandiba. Ni tamu kama kandiba.
We okay, we okay, say okay.
Tamu kama kandiba. Ni tamu kama kandiba. Ni tamu kama kandiba. Never feel a banali. Baby uko lyrically fit kama iyo skirt umeva. And me I come in peace kwanza kama biki kapuka. Itiko kwa DNA tabidi umebanjuka. Ha ha itabidi umebanjuka.
When that deal 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 baby girl no real deal. No maana neno tamu kila time me na feel. Ipatana kwa club suna jonda lipa bill. Basi nda ukare na mejuna jami na kufil. Siyazi kukanzo kama madi ya mamkora. Banige pendo kwa kwa life yangu vimeja. Nibaki na we mpaka tushike makora. Suna jami na we ma baby si wani day.
Tamu kama kandiba. Ni tamu kama kandiba. Ni tamu kama kandiba. Never feel a banana in your neck. Tamu kama kandiba. Ni tamu kama kandiba. Tamu kama kandiba.
Walala, maisha ina nibamba. Wacha ni kule kabla ni kule pamba. Pea promoter namba ya manager, ye ndi ubonga. Na kipiga, swali duni moja.
Shigana, pesha shigana.
Uwasichezi na pesa, wanacheza sana b-boy. Kasio kwa stage, utanipata benkiko. Fanya kazi kwa bigi, niko klabu. Out of sketch, nakula life na ajabu.
Shigana, pesha shigana.
Tunapimana, mavala wanapingana. Kitu ya mana, swali duni moja. Shigana,
pesa si gana, si gana, pesa si gana, si gana, pesa si gana, si gana.
Swali bado moja ah.
Si gana, pesa si gana, si gana, pesa si gana, si gana, pesa si gana.
Cindy Fifth, Nest Simple Dance. One by one and even two by two. That's growth from me and know what we do. Sometime alone I know that with my crew. Oy, me and murder them so like one by one, even two by two. That's growth from me and know what we do. Sometime alone I know that with my crew. Oy, me and murder them so.
See, I'm a boy from Nigeria. And I just touched down East Africa. Me call up Cindy like, what I want, huh? Show me girl where they rule the area. Oh girl, your body shape is too divine. It's too difficult, I cannot define. I feel your green lights, I know the sign. This song too sweet, put it on rewind. Oh girl, I want to see you on the dance floor. The way you drop and shake, they make me want more. Oh girl, you drop, they make me want to fall in love.
One by one and even two by two. Go from me and know what we do. Sometime alone I know that with my crew. Oy, me and murder them so like one by one, even two by two. Go from me and know what we do. Sometime alone I know that with my crew.
Mikono juu, nikaunaitisha offside. Strictly ni wapo watu, sitezangi both sides. Walinishika nikaanza kuliza cops why. Saizo wash trapper na ni point, it's that guy. Kasi na answer nilikuwa na wacha blanks. Na ikibidi ata siguzi the fade udibleli camp. The money came na siku kosana na fam. Bado loyalty ni priceless, ujana ni scam. Easy come, easy go, easy come, sini ho. Cheki sisi die broke, heri ndedi na typhoid. Uje kula ubamblo na juwa nini kusu growing up. Poor as a broke boy, no shoes, no toys. Life ngumu tadani mefanya BBL. TV mshiki channel ingine ni CNN. Mada nalia zungusha aerial yone TD Jakes. Hapo lenana basa wili yona BMF. Hakuna skill wako casual kwa hizi beats. Tao so kwa imbling chingo ipewe title lead. First time to limit nili joshori ni flick. Jota kabla salamu shani embe ni funge zip. Na kwanga kazi joka daila kambotch. Na magiz bado niko on kama cockroach. Mini mtenda zambi lakini nambia God. Duki bariki wengine tafadhali usalitali.
Hey, Naskia. It's our feel right about now. Hey, Bibia Gang, wake up, listen.
Ana piga pick ndani ya nyumba na bado ananimaliza tukisikiza reggae tukibeba tukiwa matirede or dance kwa tune na kiroga beat. Oh manze hepa si watu wana break up. Ana piga pick ndani ya nyumba na bado ananimaliza tukisikiza reggae tukibeba tukiwa matirede or dance kwa tune na kiroga beat. Oh manze hepa si watu wana break up. Yo manze hepa si watu wana break up. Kuna watu wawili wawili wanachezwa na phone mara ngapi unamwita ukilengwa na moja inotisa vena limteka. Zipela wako ni kulalia tu pesa. Mabuda wa vitambi juu ya brado si mpresa. Nanguna kiwa maji anatekwa bila pressure. Form zake za kulewa zipandisha tempo. Asari story mingi tulikuta na December. Kimona kuna daru wejua kuna mambo. Kitu one time kanibiza kulevako. Backdoor tuko jam down ni kulight up. Ina die short fine ass na mabundles. Baby calm down bado unawine. Kuzidisha moro wake fine dini brown slim. Yani jamu kitu safi uwezi fikiria mara mbili ulalendani. Napatana na wenda napanga ja weekend. Ya nadai ya ndeklaba shikishizo vipeti. Vipeti za masponya kipindisha kiuno. Nadai shikia bonda peleto mbaka euro. Story za uongo jisponyo na kiyolo. Medunga di maguru na kwela ni mamboto. Tatishiko mamoru fikia di mokoro. Na doba zangu genja kuteta mtoto wa sonko. Mtoto ni kisonko. Anapiga pick ndana nyumba na bada na nimaliza. Tukipiza reggae kitu beba tukiwa matire Jordan Square. Tune ni kiroga beat. Oh manze hepa si watu wana break up. Anapiga pick ndana nyumba na bada na nimaliza. Tukipiza reggae kitu beba tukiwa matire Jordan Square. Tune ni kiroga beat. Oh manze hepa si watu wana
Who is the chicken now? Who is the chicken now?
Club, every team firm. She be drinking and it's moving with the jump. Do you really mind telling me your name? I see you kind of lonely. Booty don't give me a sec. Let me call you sometime. I'm a bad nigga, but for you I'll make time. Though we be spending, girls will be flowing. It's like chicken Zara.
Who is the chicken now? Who is the chicken now? Who is the chicken?
kuyabunda Kiji nzemani tasikika Wakisifu wanashiki dunda Wana kwa AI nimefika No plan of fun kwenye system Madden kwenye house wana wika Uko down na hitra kwe dunda
Unakataa kuwa demi yangu Naenda kwa mrogi na kuroga unakufa Na nakujaa kwa mazishi yako Kukula na kukunywa ni kucheke ukizikwa Unaringaga unaringa nini Na sura mbaya takuliko mbuzi Roho chafu kama ya shetani Unadhani aga wewe ni nani Taka, 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 taka Mapepo zinakufuata Sijui hata nini nini liona kwako Hata ningejua ningea katia dadako Taka, 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 taka Mapepo zinakufuata Sijui hata nini nini liona kwako Hata ningejua ningea katia dadako
Mambo imechemuka
Nate lo kuchamuka
Halo Mambo imechemuka
Nate lo kutamuka
Halo Mambo imechemuka, nimechemuka, mambo imechemuka, imechemuka,
mambo imechemuka,
imechemuka. Mapenzi nena kula sa easy, mapenzi alifanya niwe cheesy, mapenzi alifanya niwe wizi. Sasa right now niko easy, nimezima, yeah, mtu mzima, nimezima, nimedata, data na mapenzi. Kushoto, kulia, na kucheki kilia Mtu mzima, mimi nimetulia Mapenzi mopo, nekula kwenye sinia Imekobea kwenye kazi, mimi sinia Halo, mambo imechemuka Ati nini?
Nate lo kuchamuka
Halo, mambo imechemuka
Nate lo kuchamuka
Halo, mambo imechemuka Nimechemuka, mambo imechemuka Nimechemuka,
mambo imechemuka
Unanifanya nisikie kunyongwa Hadija ai Mani especially ukisonga Na nimesha shindwa kutonga Sweetie walai Ukena mbali I miss you stronger
Lights panda juu Mere meta star Nita kunji kamgu Niki kupanda Star struck you're my muse Bingo little star Wonder what you are
The way you wine Girl your waist Give me goosebumps Ooh. Spiritual things What you do Bitch unafanya Unani weekend Juju Be good Can you be my somebody Show that to lean on honey Guess yeah, so who I do Diki Yama Shafanya uomu Ziki Yama
Give us sucker Saka, saka, tarumba, saka, 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 tarumba, saka, 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 tarumba, saka. Mani especial yuki, saka, 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 tarumba, saka, 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 tarumba, saka,
saka, tarumba, saka. Ni nani anajua God ni mtume? Nijua ni sheni na mtume. Ni nani anaweza bonga na yeye face to face? Ha, cause he has to come today. Nani anajua God ni mtume? Nijua ni sheni na mtume Ni nani anaweza bonga na yeye face to face
But trust when I say we sound something like this This morning, come on
God, hey. Mtume Ambi hey. Wena jaribu tena na sky ni fail Ata yana John mekaza sana source delay Na kama mko na makosa mingi John Same Mshu ya pekendo anaweza come through to all my needs Na manzeno mba ni kutanishe na watu real Mziki nilipe na ni overload na madeals Pia mina day kukua leader kwa easy street Na skateme nitoa mbali Iyo najua mine sabu baraka ata ya kuwa Unajua, na vile squeezy joko mic mina washtua Akamara ingine tu moja ya kukuashua Ni nani anajua God ni mtume Nijua ni sheni na mtume Ni nani anaweza bonga na yeye face to face ha, Cause he has to come today Nani anajua God ni mtume Nijua ni sheni na mtume Ni nani anaweza bonga na yeye face to face ha, Cause he has to come today
Yo, we're stopping 2545s right about now, yeah? But act like you know. It's the wake-up call, come on.
One by one. You pay a mango quarter, Jan. Dan. Isha jipa bila takutan sana die. Dollar, timi kuwa gafan. Namuliza na ituwa nani ana die. Nite an. An. Check in the plan. Mam. Kuna mali nenda kuperform. Come. down, down kuna form. Hey, kana inama joni sabe na jiform. City kama pasa pasa,
pasa pasa,
kama pasa pasa,
pasa pasa.
City kama pasa pasa,
pasa pasa,
kama pasa pasa,
pasa pasa.
City kama pasa pasa,
pasa pasa,
kama pasa pasa,
pasa pasa.
City kama pasa pasa,
pasa pasa,
kama pasa pasa,
pasa pasa.
So mini big man siskelebu ni zangalewa na niko pizza na pinya bazu tanchorea na natafisha na piga luku tanmezea sipigi miss pass na cheki unikanerea na ukidesign na decide nikani muembe na recite kwa hii side na mea pembe cheza zote tic tac toe unakauni bamba sana kakitipito city kama pasa pasa
pasa pasa
kama pasa pasa
pasa pasa
city kama pasa pasa
pasa pasa
kama pasa pasa
pasa pasa
city kama pasa pasa
pasa pasa
kama pasa pasa
pasa pasa
city kama pasa pasa
pasa pasa
kama pasa pasa
pasa
pasa make you man of the match you miss me. Short ni finesse, weka plesi. Madude zinafungwa rako upesi. Ndani bila kiesi. Oh, mechi, mechi. Songa na iso. Mechi, mechi. Wele tina four, friendly. Mechi, songa na iso. Tuko mechi, leo tuko mechi. Niko na mechi, kuna kombori na kutu. Meshinda bench, lo lazima ntupe mguju. Kiti ya ndani grauli tabaki ni nduru. Na stingo flani ndo mana ona ni itaguru. Guli ya kwanzi bada last mashati natoka. Achankule yellow, hii ni bimbe inagongwa. Pizi mta zamaji hapa sima na wara ukijana matekera kwa experience ya kocha
walaini naipenda
mashindo kijuliza mali next ndaiweka aiba zenga half time refa duki zinatumwa left right and center
I surrender
nipe ni kupe ini W.C. Konde
peru
kajung city kona ndo nkuone utamia ligi ni kushinda ni ya kikombe tempo inapandisho pole pole unasugio tuko mechi man of the match you miss me.
Short me penis, wake up blessing. Madude zinafungwa rako upesi. Ndani bila kiesi. Oh, mechi, mechi. Songa na iso. Mechi, mechi. Yele tina four, friendly. Mechi, songa na iso. Tuko mechi, love, mechi.
Hata mzimeta, bado tutawasha. Hata mfunge ba, bado nitamasha. Hata mfiche nga, no katapanda. Juu ya kegi make tupa, na maganda.
Bado unataka bia,
nipe bia.
Bado unataka bia,
buda nipe bia.
Bado unataka bia,
nipe bia.
Utaenda kulipia.
Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. I'm so fantabulous.
Pombe na kizungu mengi. Pombe na kizungu mengi. Pombe na kizungu mengi.
Yeah, oh, yeah, no, baby, yeah. Yeah, leo na lazima talipia. Unapika mundi pia, kwani ukon left, yeah. Mini charity, kuhosha skia. Shaik tusi mimi, kwani shaik tusi pia. Jai kunya pia ukaanza kulia. Nikama chonte kuna vitu unapitia. Mdunge za kambili, mini talipia.
Nani sato, ama sande. Kitu nianza kukunyo ona mande. Kila siku na kuwanda shere. Imefanya mina pipi tuko sande. Pombe ya kisirani. Tulikunyo tukalala barabarani. Uyu ako kwa kitanda yangu ni nani? Ama ni bibi ya jirani?
Bado unataka bia?
Nipe bia.
Bado unataka bia?
Buda nipe bia.
Bado unataka bia?
Nipe bia.
Utaenda kulipia.
Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. I'm so fantabulous.
Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi.
Calypso, me like it.
Pombe na mi bam 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 bam.
Pombe na kashata,
misbehave nigga haka kamchaka. Yeni mrembo,
lakini yeni dan 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 dan.
Yeah yeah.
Pombe
na kashata, misbehave nigga haka kamchaka.
Yeah yeah. Wacha ni misbehave. Vile yo makalina ni instigate. Wanna die bank na misi CBK. I broke your heart and I do it again. So I went on a date with this big mama. All this pressure I had to discover. What's going on for me? Najwa home madam. Sleeping jola jola. My big stubborn.
Mami nani bam 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 bam.
Yapa ni kashata.
Misbehave nigga haka kamchaka. Yeni mrembo
lakini yeni dan 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 dan.
Mm-hmm.
Dan, 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 dan.
I keep a lie.
Me one.
can't see the pretty gal in all the whole world just twerk, 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 twerk. Melissa just twerk, 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 twerk. Pamela, Vicky, Angie, twerk, boom boom, twerk, petite gal, twerk, Italian, twerk, Asian, twerk, Ethiopian, twerk, Jamaican, twerk.
Come on, do that thing, let's go twerk.
Nigerian, twerk, Afrobeatian, twerk, South African, twerk, Amapianyan, twerk, Kenyan, twerk, Genge, twerk, twerk, twerk. Twerk. The mathematical calculation, division, missy pretty girl in every nation, fusion, na changanya sheng, na Jamaican, elephant, do vuku yondo implication. Atubagui to copan African, mat keks, na kimbiza na imetoka Japan, saying in a feature white, nikondania Nissan, yomoka nich to be matringe uje Roman, I twerk, pom pom, twerk, petite girl, twerk, Italian, twerk, Asian, twerk, Ethiopian, twerk, Jamaican, twerk.
Come your dance right about twerk. Now,
twerk.
Come on, twerk. Twerk.
Nigerian,
twerk, 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 come on, twerk,
Kenyan, twerk, Kenyan, twerk, Genge, twerk, 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 Tanzanian girl, I were you there, pretty miss from Ghana, huh, I were you there, some of them Ugandan, wind up on them, Rwandese, Sudanese, melanated gem, alafuni kicheki penga na esa kizito kazi wine ni maweng ya ni pesa, tasipote the time, she's a 10 out of 10, tabidi to mem sign, kami wan see the pretty girl ya the whole time, just twerk, pom pom, twerk, petite girl, twerk, Italian, twerk, Asian, twerk, Ethiopian, twerk, Jamaican, twerk, 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 Nigerian, twerk, Afrobeatian, twerk, South African, twerk, Amapianyan, twerk, Kenyan, twerk, Genghis, twerk, twerk,
twerk, twerk, twerk, twerk, Angie, Angie, buddy, shake your body, Angie, know you want me, try me.
Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you sound easy. Angela, am I the one scheming, am I the one cheating, or you just don't feel me?
My sexy angel, Angela, with you hakuna matata. Sunyashwa nipa furaha, itabidi tumechanga, you sadaka. Akiwa lai nimekupata, can't lose you, niko rada. Big size, baby, baby, uko sawa.
I'm addicted, Angela, my dawa.
Angie, Angie, buddy, shake your body. Angie, know you want me, try me, try me.
Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you sound easy. Angela, am I the one scheming, am I the one cheating, or you just don't feel me?
Angie, Angie, buddy, shake your body. Angie, know you want me,
Chegi denge, alinipigia tenja, kisema yeni lele na kati ya madenge. Wata shembe, tajali kuwa njegi, aliweke wa matembe, akiwa na malele. Chegi denge, alinipigia tenja, kisema yeni lele na kati ya madenge. Wata shembe, tajali kuwa njegi, aliweke wa matembe, akiwa na malele.
Niki left, right, manguna mejibeba. Luta hadi kesho naweza kosa kutema. Usiwori na bill, waitisha utapewa.
Aligia mechingwa rea, tibesi mapema. Nimepiga luku diriba na cheki niko fiti. Na kwa pori nikidigi manguai kama fiti. Alisema na kapuwa na misi na adikiti. Mbugini ya magwash, mbugini ya magwish.
Chakijali nipigia tenja, kisema yeni lele na kati ya madenge. Wata shembe, shakali kuwa njegi, aliweke wa matembe, akiwa na malele. Chakijali nipigia tenja, kisema yeni lele na kati ya madenge. Wata shembe, shakali kuwa njegi, aliweke wa matembe, akiwa na malele.
What you want me to do?
Let's bring it back home one time.
Chikile lele nipigia tenja, nataka ni msese, nataka tu mbebe. What a shame, chale koshi nanga senje, ni kama ni msenge, hakulangi kinembe. Sini kabaya, daktari wa madenge, na wapea matembe, na tibwadi kinenge. Ukipapasa, naeza chora 7, mini lightweight, tukitaka unibebe. Oh no, juma DM zimeja, Anita, Rebecca wanadai kunikaf, wa Kanairo Sin City, ala, hiyo ni BBL, au natural ma. I'm a pink shy girl, long hair, big bum. Pity in a real life, uneza confirm. Mwambo, napendwa na wajaka sana sana. Walo lipaspana, wangezeza sauna pahali. Mina pele kwa nani sai. First class touchdown Zanzibari. Mi upiga biz kama wa Somali. Kaubongi ganji, unipati. Chikile lele nipigia tenja, nataka ni msese, nataka tu mbebe. What a shame, chale koshi nanga senje. Ni kama ni msenge, hakulangi kinembe. Sini kabaya, daktari wa madenge na wapea matembe na tibwadi kinengi ukipapasa naeza chara 7 mini kaitu
uya kasimu after party sitaki mawazo sini lete
today ni Friday nipati ya your body
so mina we polisi bila mwisi wezi kop de wendo ufanya mina imba bila top de nosikia kuingia kia binoko bila socks so get down to business kusare matok.
Baby, wampo tuzo toku nyuango, rompo ninyonta.
Ubisana.
Maybe let's make some time, I make love business.
Ubisana.
Mkude, 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 mkude.
Ubisana.
Today, 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 bad.
Ubisana.
Mkude, 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 mkude.
Ubisana.
Today, 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 bad.
Ubisana. Mwakua kunegeza, ukibembeleza. Yalu na niweza kwa tebo ndo na meza duplicate na teleza.
Bampa kubampa, mutima kumutima. Ubachira ubachira, ubikola ubalina.
Baby wampo tuzo toku nyuango, rompo ninyonta.
Ubisana.
Maybe let's make some time, I make love business.
Ubisana.
Mkude, 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 mkude.
Ubisana.
Today, 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 bad.
Ubisana.
Mkude, 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 mkude.
Ubisana.
Ubisana. Bailando y arimo fuck. Give me the vibe, go vibe, mdongo. Bailando y no hay ni mon fuck. Tomanya wandi go ba stress, tomanya mugongo. Satira gwali na muwe, mzibungwa tuzi na mute, vikufula zonto. Idagala wedi di mdongo, mdongo. Hey DJ, stop on the replay. Are you the best number one DJ? Name it kwando jange jirize. Baila, baila, bailando.
Baila, baila, bailando.
Baila, baila, bailando.
Baila, baila,
bailando.
Baila, baila, bailando.
Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila,
bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando.
Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando.
Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando.
Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando.
Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando.
Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando.
Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando
kuchocha. Ayagala kunda ali kuchocha. Homa no no. Ayagala kunda ali kuchocha. Ayagala kunda ali kuchocha.
For the girl them there inside right this now. Time to the yes, one you. Love to the yes, give it you. To me, don't need come on.
Been going, you messed up, I took your young way. Like she back, what I can't say, away. So you give it to me, right? Take with my gala. Put me body, keep on calling, no sagala. I know I make you feel good, but we me down. You got time to mess up. She tell you, leave me your side. I see my people back up. My baby, she can't retire. Ayagala kunda ali kuchocha. Omwana no. Ayagala kunda. Ayagala kunda.
Roxy in the mix.
Ati black chocolate ni fine melanin bana kutoka nikapate. Kanapenda kenye miwa napenda soka napenda toto chupa na hagano.
Let's bring it back home one time.
Tenda wema pewa tako. Kwangu ni clean so buta fagia kwako. Nikuje ndogo jutakula kushoto. Usitake kuona na na my dirty version. Nilijam nika sample mali yako. Manzi yako na mpanga wako wakando. Tunapikenga trio sam tunakusengenya. Ni Mr. Last Guy manzi yako ashani penda. Mtoto wa nyumbani toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji she ain't a hoe. Bad bitch kwa hii party baby ko top kwenye flow. Joka na perform, joka na perform. Pick mpoka napenda kuzitoka. TikTok na konga TikToka. Pick mpoka napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomber. Pick mpoka napenda kuzitoka. TikTok na konga TikToka. Pick mpoka napenda.
I'm gonna call on Breeder right now. Sawa. Come on.
Wa tu na metro. Najua ni aje. Wewe unajua kutesa kweli. Nitesa zaidi ya miba ikikusumbua kwa beli. Kijana ya dagona saiki ya makaveli. But ganji na idai saini sio moke ni kidedi. Niko full of words kama korido za laibu. Fisel zinatoka ziki spread kama swine flu. Mbono kule mturano unajua tuko paipu. Kaime test funny juu mikula kitu sio. Conros kajua kali a. Gengiko kwa grammy a. Wezi fika ikaliba ya skills ina stamina. Ya monks shaolins wote washai toka China. Najua sizi swim like a deep sea diver. Lakini in the money mi uogelea sana. From grass to grace call me Tony Montana. Fighter survivor ndio my true colors. Gota roga kunishinda yoni ndoto ya mchana. Who can buogo me? Sini tike ndio inazoza cheki logo G. Who can buogo me? MVP nani nani nani.
Come on now.
California vitu mzuri tunendelea mbele. Hakuna cha uzuni hapa furani tele. Wana mesahau mziki yangu bado ni genge. Corona tudharau tafadhali usifanye ni cheke. Tadangana zamani nirudi studio leo na nasikia poa. Na najua mnapenda kusikia sauti yangu kwa hivyo ngoma poa tu ndo tazidi kutoa. Unatulia nini bana mkatuzi choke. Unapanguza nini bana wacha jashi mwagike kote. Ataka kuna ukame tunajituliza na maji baridi. Klemo raundi ya meniambia ni ukute na ngoma mbili mbili. Wati wabambe na mjipandishe juka bendera na mwimbe ngoma kana national lante.
Nataka tu heshima yako. Nataka tu furaha yako.
Ujue mahali bidii yangu imetoka.
Nataka tu heshima yako. Nataka tu furaha yako.
Wananiambia mimi ni malaika.
ninawapendeza wote wananiwaza, siwezi wakata njaro zao manufa.
He's trying to blind you, girl. He don't really love you.
Usidanga nike umwambie aje
kaze roho yako wata kwanza.
Top, leo tunakanjana na machepe. Shida zido, shida ni pombe kiwa less. Na tuko zone, na venye bana tunaflex. Weka situme, leta hizo mapel.
Nasema rocha inabamba, rocha inabamba, shabra inabamba, kido inabamba. Nasema rocha inabamba, rocha inabamba, shabra inabamba, kido inabamba.
Hey, tu blunt ndo shin tunabuka ni dancer. Lyrical doctor ni Buddha. Zimeshika tuko high ivi ivi. Macho zimenyanya flight mode easy easy. Wenda puwa na Malawi. Fresh pop Mali. Fresh jama tawi ni kiskank misi nawi. Korondi menifanya wanati. Kati gude juu ya kuki misi taki. Ani namba uno. Bazu neza pulo. Poshini yangwai kurubai na makulo. Same thing fully loaded. Zote ni alarm. Zote ziko box ya ni zote ni aja.
This ando ina bamba, right? Listen.
Kusma, ready wa magenge.
Kuru.
Elu shiru, fanya aje. Shiru tuma kuinamba.
This is a wake up call, let's go.
Nilifanya shiro kuje kongwe taka bado cheleke ni donga. Na bambika na sika kipatiwe mejichonga. Na shangizi ni gani lipatiwe zayona. Yukizi ya vizini kimweka na mabendova. Na guza guza jiki githinya kuni kigonge. Na baki mini tampe shiro usha nisoma. Banani nafanya baby gala kwe sponsor. Mumpati ya ndizi marata tuka mgonjwa. Shiro na Nicole tupatane saa moza. Mini pikia fiti kiruma na Johnny Walker. Mini kukwa jeans leather jack una topa. Nini marabo shiro apendi posa. Luku ni safi kundiku inacheza kwa toja. Najua gani shugli before tuanze kubonga. Rowesa nyoro mine gitu mera kasofa. Manduru zinatoka. Ah, shirona dope, shirona ni sponsor. Shirona dope, shirona ni sponsor. Shirona dope, shirona ni sponsor. Shirona penda gavenye mina mchota.
Tulijua na nashiro dunda. Kuna madhali kuja kaneshoneza kusunda. Eh, nitafute runda na itua shiro. But usikuze leo, leo niko na mashiro. Kupenda mtu ajaze eka is all we know. Wazee wako na pesa, all this gold. Nimepata sponsor, staki kuteseka. Tangaza kwa soko, this guy is gone. Hapa nimepata green pasture, ataka nikisima. We, nazama, paka ni mzee lakini vile inakunywa maziwa. We, Mumita sugar, shiro my mommy. The way she loves me, loves me, loves me. Mumita sugar, shiro my mommy. The way she loves me, loves me, loves me. Hey.
Shirona do, shirona ni sponsor. Shirona do, shirona ni sponsor. Shirona do, shirona ni sponsor. Shirona do, shirona ni
sponsor. Now I said you may talk about the ride. I don't go for runs and in a dry hide. You can fry what them sis got my eye. Fuck a rough ride.
It's most me, she got in my mind.
Now I said you may talk about the ride. I don't go for runs and in a dry hide. You can fry what them sis got my eye.
You help me sing this part right here. Oh man.
Together we can do this together. Take your time, we stay here forever. Wanna be standing
in Mr. Goose,
Billy Banton.
Maybe now my best, they pull it till you get the ride. Come together, we can do this together. Take your time, we stay here forever. Wanna be standing in
Mr. Goose,
Billy Banton. Maybe now my best, they pull it till you get the ride.
No, but stay
to
me, talk
about
the ride.
To the ride. I don't cook up and in a dry high.
Fry what can this come my guy fuck a rough
fight.
Now I say to me talk about the ride.
I don't cook up and then in a dry high.
You can fry what can this come my guy fuck a rough
fight. The girls them no happy,
so happy.
The man them no happy,
too happy.
Come out if you're deadly,
so deadly.
So let me love.
The
girls them no happy,
so happy.
The man them no happy,
too happy.
Come out if you're deadly,
so deadly.
So let me love.
Right.
Something going wrong in our world. People
vex from King Suisse, a fresh couple, and a lost love gone, and gone forever gone. Are we living in privacy, high, nothing at all? Low on dignity, suffering respect, I shows. Lord, I look at man, a man, I'm the outfit, the best of it, not show this, I feel so bad. Well then, you see, okay.
Come together, we can do this together. Take your time, we staying here forever. Mon ami, Mr. Denny,
Mr. Goog,
Ricky Banton. Maybe now my best, cool let you get the right. Come together, we can do this together. Take your time, we staying here forever. Mon ami, Mr. Denny,
Mr. Goog, Ricky Banton.
Maybe now my best, cool let you get the right.
Look at you. Banjuka juu, life ni fupi na misiji fungi na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba 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 banjuka juu, ba 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 banjuka juu, ba 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 banjuka juu, na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba 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 banjuka juu.
Mina come through niki rap to my one two, na kwenye klabu watu wana dance to. Jomino kwenye track majabu, beat wazim sauti ya dhahabu. Unatakaji ma, welcome to bora sura ni nice. This I'm the bomb. Najua nimewa kwa chiu, najua leo lazima watu wa banju. Yeah, chafuge kwa nini? Wanauliza tutasifu happy mpaka lini? Sisi tuna shida zetu, tusikize zako kwa nini? Wacha nishike drinks nikicheki warembo hivi. Tuangaliane, tusalimiane, hizo namba za simu ndio tubadilishane. Ni vile tumejua na leo tu, kwa hivyo leo tu tutainuka.
Check it out, check it out.
Banju kati, life ni fupi na misi jifungi. Na weka shida chini na tupa mikono juu.
Yeah, my mind. Who are you? Yeah, I'm kipende
kibado
nacho kinichukia
kibado
I'm never gonna stay down
kibado
jiwe kibado lini
kibado
unawapenda wa kipende
kibado
nacho kinichukia
kibado
I'm never gonna stay down
kibado
jiwe kibado lini
kibado
wanashuki wasani uzi mambo sana kuji panga vile tutawashaiganza bila udi sumi taksin mogokana kituri nkiwa steam naanza kuropokwa na sijui ndani ya club sorora the rap sosara ni ngumu kunipata kanda ni ya cap chokora na flow proper sani sharp one sweet calm nazi ate chokoba but up noise vishani bo ukitaka utamini kenya ulisoma kwa pulse tinyasha ni kuwa carnival na dem flani picha kwa gazeti ni ya zamani mili kwa mtani na seti majani pato niko wazi pato natulikana we ODC ronga si bona si extraordinary in the right of way mchikuyo kinisikieta sema gasho we oh man nasi macho ni more than organ ya kuona mindo captain uliza morgan slogan nipona taka blogo mgonjwa shotgun kwa kona na ni press langoza
yo kupende wa shipende
kibado ni
nacho kinichukia
kibado ni
I'm never gonna stay down
kibado ni
jule kibado lini
kibado ni
yo kupende wa shipende
kibado ni
nacho kinichukia
kibado ni
I'm never gonna stay down
kibado ni
jule kibado lini
aha Nyashinski
Kani ingekuwa msanii wa sanaa ya silaha ningekuwa na jamii ya masadam kwa saba na mabunduki na makofia kabilao bidhaa za kujijali tu hali mshao sisi sauti kutoka Kenya mpaka Saudi Arabia majabu ya Musa Brown huyu kijana anafanya vipusa wa grouchy wavue mashati mapanti ni kama wauni wenda wazimu na saski za history vizuri jamaa rap na ifanyia chapa na mafans wanao nipenda jamaa sata ukinichukia siwezi jali hata kama ni MC stick to the wax tunafaa kuweza kutumia hip hop na other tracks sikia badiju anatawala industry na we bado uko uko chichi kabla jina yako igrow jipe miaka kanane kalasman kutukane ndo ujulikane hip hop ni culture ya love usisahau pole kukwambia sikuchuki na kudharau
tuendelee ama tusiendelee tuendelee ama tusiendelee tuendelee ama tusiendelee
Kuna MCs flani wame tutusi Ati maliriks etu mazeni za upuzi Na heri sisi hao wame jana virusi Kumangana kila mahali kama mambuzi Na ninge kimia ninge nyamaza singe jali Nivenye rap joni lianza uchangani Ukalimani, ukaliani, uhaligani MC, lengo la kuroga ni kupata mali Matamshi ya changanya kama lugha ya Punjabi Kukubali wana wanati hata na mababi We, wacha kujidu mze hatari Kusema na mimi nasema lakini tunisufari
Uendele ama tusiendele Tuendele 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 ama
tusiendele You're listening, yeah? Enough love to everyone inside right now. Come on.
Hey. Yeah, just this day. Now I check it. We got mad, mad love for you. Yeah, just bro. Yeah, just this day.
Bila tabu na jamaa na kasi ya demu wangu kwa sababu Napenda gama silver badala ya dhahabu Ubaye mi wangana jam kama warabu Lakini mi utoa stress na kalamu Na spit kwa mic na inatoka tu vitamu Hii basi ni story ya demu wangu Saki magazeti ziharibu game yangu Nimekana kademu kangu kasuku Na mroga tu na mastyle zangu za vudu Na zilikuwa zina flow tu kama maji Jamaa kakuja kumsalimia ni aji Ati
Sasa baby umepotea Imekuwa siku mingi utatokea
Sa hizo mina wish tu angepotea Haka nisalimia ha. Na haka endelea
Usilete kombe Kwanza kwa demu wangu manze I say
Oh it's a flex for sure Come on, come on now hey.
Usilete kombe Kwanza kwa demu wangu manze I say
You wanna see everyone bouncing on this one right now? Come on, hey, bounce, bounce. It's my son. Come on.
I'm still bringing the fat sticky, but I'm not easy when I check out your sticky. I'm kidding, you could see the deep flow. But I'm not really good right now, bro. Why can't you blow me and they could rip him a show? Instead of having one shit, they need to come up for you. Nani, you the African Bambi, now let her rhyme. Fuck a bitch of your Saboka. Yanni, see the hair, I feel like Kali. Now let her flow, push you a donut, see the joker. Nani, you the African Bambi, now let her rhyme. Fuck a bitch of your Saboka. Yanni, see the hair, I feel like
Kali. Bounce one time.
Together me and you took a letter S and Joe so gay karibu ni kupe miti kasi shio utani nacho omba ni nafasi kama dakika tano two of the time ni kweleze ni lipe kumai talk a first time nilipole my eyes on you nilibelieve you too kuwa ni wewe tu I promise you nitapeda buu na utanipeda tu hadi nimepiga magoti kwenye sakafu nitakupa chochote utakacho pairs and pairs are golden sandals your love I cherish I'll keep bila scandals pairs and pairs are golden sandals your love I cherish I'll keep bila scandals
siku muta jama mi aliniita niko busy kwenye club na katika nimetega sikio kwenye speaker sina muda na mtu hata dakika ati
sorry tukutane please one more time
unapiga makofi, piga makofi. Hey, we make it clap. Come on, piga makofi, piga makofi. Come, let's get down, let's go. Hey. Never for a long time for sure.
Tumekuja kuwashika.
Oh, it's about that good time. Ladies, wagwan.
Na mafuta kibiriti nipate kuwa chemsha kikamili tupate kuwa amsha
ili na maiki tupate kuwa choma kisha wapate kucheza hizo ngoma
kwa sababu kila mtu imejua kuna traki ya mayo inagonga kama traki ya
o- alright show me right now say
basi weka mkono kwenye kiuno na usawanishe sawa na mdundo
peleka nyuma rudisha mbele sote tupige makelele
mama
ni za roga mbaka jan studio na wakanga moto kama shisha za Milan iende sana ntidedi ndio nda relax let me moja na ukiruza wizi nunuwa quick mat kanairo bila connect usikose kiss mat ni majoka na sipoka miwa piga kickback kikro pilawi ni kuangaya Christmas electric eccentric my thoughts are eclectic hetali retire kupetiki wanga hectic soli za kishenzi budo liza Alexis wajanja wanadidimia mafala ndio wengi acha nikuoneshe master nisha fika site na count 1 mbaka 9 na niendele kurime 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 execution precise lirizi ni gold mines iko kwa hii mind mini bad news wezi tangaza kwa prime time uko na wivu ndio mana haujai shine nafanya isa kiwa heaven na smile used to be a naughty kid ni kwa wanasumbua watoto. Kipara KBN nilikuwa naipiga ngoto. Unit nasari kunyang'anya popcorn. Mode na shangani nini mbaya na mtoto. Kabla Sunko nasema enzi za Livondo. Kabla Glovo bao moja cha kodondo. Sio za solo bila mbogi we ni bombo. Huko maisaa kupiga kanzu matobo. Box sex kipa na stuka kidogo. Confess na ngoja Nadia zibi soko. Tuliset mo Kenya ndani ya Oxford. Backbench si take to
mama nzi mko freshi. Crouch in the building one time.
One of the bounce tracks. Perfect jizz on this one.
You know, I trust you okay right about now, yeah? Apple sour.
Downtown, from a cheese, down my sister, do me gonna do. Apple pippy, Apple pippy, Apple pippy, Apple pippy. Magalibi, Bacayanda, said you. Can I just do a Cascadian in Bacayisti, too? I'm coming through. Apple pippy, Apple pippy, Apple pippy, Apple pippy.
Apple cat, Chemeki, there. Ask no kai. Na channel said they went back. Come on, where they put in Shanghai. Missing your goals, na pigani, your composed, na kapako. Oni sede jinamizi kwenye njozi. Nasaka haki, sio kirio cha samaki. Machozi kwenda na maziki, kipaji sio bahati. Akili yangu sio wanja majaribio. Neno langu linongeza faraja kwenye video. Nafikiri nifike, sistemi tu nisike. Jasho langu linafanya malengo nifanikishe. Niko tayari kwa heri ama kwa shari. Jino kwa jino kumwaga mboga na mwaga ugari. Meshe yenye kamari hatari ndani ya safari. Kichwa ni vina kama mtanga wa bahari. Huni mwimiri wangapi mna babashiri. Na kuwavisha mataji kwa vina vya tafsiri.
Jinda gate mbaka suo. Downtown, from a cheese, down my sister, do me gonna do. Hop on Bibi, hop on Bibi, hop on Bibi, hop on Bibi. Baka Libi, baka Nyanda, said you. Kanda Nyaziwa, Kaskazini, baka East, is you. I'm coming through. Hop on Bibi, hop on Bibi, hop on Bibi, hop on Bibi.
Kama Bibi, nataka kwenda na we. Au kama Bibi, tena Nadia na e. Kama Bibi, tene ote tamashani. Kani, tende tuka play.
Tania hiyo na mbose nileche.
I wish I could give you everything.
everything, everything you're dreaming for. But I ain't got no money to spend.
If you the girl them right now, yeah, speak something like this to her one time. Let's go, say. You are the one.
But all I can give you is love, 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 love. I wake up every day to the birds and the breeze, wishing you're hidden up full of money, and wish you would knock on my door. I wish you would take your time to see the love and friend you have in me. I will always be there when it hurts. I'll wipe your tears and make you smile, hold your hands walking down the aisle. We can make it.
This one have some fun.
Myself a jack coach. Show them how you broke out, you play it, you put it there. All them on them taking you out, wishing that them there. Putting it, rocking it properly as how they say. I can be the guy to make you shine up every day. Then I need snuffing and caressing, girl, creeping it. Smalls are flattening them, I give you love every day. I don't really care what some junkie wanna say. I don't really care what some junkie wanna say.
Where well, what you wanna go, Saka? Who could pull in a Mufasa? Who see cool am chana? Even if you mean me not a car. Where would you wanna go, Saka? Who could pull in a Mufasa? Who see cool am chana? Even if you mean me not a
car. It's the girl, it's the L. You know how we do. We make it sticky like glue. Michelle, sing it.
Nitakupa bila kukupima mtoto manzele we umeiva wechua ni ukweli siyo sifa kama urembo ungeua ungeua uwengi bila hata kujua attitude yako vile noma we seem softy na umesoma baka mabuda wanatamani vile wanaweza penya ndani uoke ngara mini ufuwe nguo zangu wana karibu kuchungulia nyo zao uoke smile alafu wakile bako wana shika damu wana tuomba kichuwa nule maze mi mpila kukata nila kama michideba alafu we mchanja tena kasi mtani bomba vile janja kichuwa vile maze mi mpila kukata nila kama michideba alafu we mchanja tena kasi mtani bomba vile janja.
You're loving the vibes this morning, yeah? Five of the are about now and sing this loud. Let's go! Cha, cha,
eh. And if you want jacket, jacket, it's a weekend feeling. It's what's wrong with me. Cha, if you want jacket, jacket, and if you want jacket, jacket,
yo leo ni sacho sawa, come on.
Nasema leo ni sacho, so wambango yangu mina wewe na mabeste wako. Ya kwenda nguma na kupewa mwako. Na kama una gandhi basi nenda zako. Leo ni wapi, jeki kwanza na wakikishe kuwa una gandhi bana. Na kiuwe lora siku wote bana. Wana teki yule kipu sama mama. If you want rock it, rock it. And if you want jacket, jacket.
And this is just how we do from Sunday to Sunday to wakilisha kila siku kama cha wako na cha mpango pewa rhythm kamili shori ya mini sote wawili nabali kujoto kina mama kina dada hadi watoto kuna jojo la wala sipa kosiza ngoma from agopa chaza rumba kipiako mikono hewani ma MC chugeni mabesi ya basi chwendeni tusaka chike kikweli zile za chini kwa chini kwa sababu ni really skizeni kwa makini kikamili kila siku ya mika.
Everyone rock it, rock it. And if you want jacket, jacket, jacket. It's a weekend feeling. It's what's wrong with me. If you want rocket, rocket. And if you want jacket, jacket. It's a weekend feeling.
Making me cool, banana, lose my manner. Girl, I love the way you make me. Your body don't hurt nobody, girl, cause I want you to myself. You're making me a mental case, but I can't do without you, girl. The way you wiggle it, wiggle it, baby girl, you're driving me crazy. Now you're grabbing, now you're dragging, now you're trying to be sensitive. Tongue tightening about you, na. Sama, paka, niki kona move on, gagugu, gaga, hugu, paka, kule, ni wewe tu. Kiwa rapa, mekubali tu, ni wewe tu.
The way she looks at me, baby, girl's making me miss my beat. She's everything that I and I desire. The way she move, make my heart go on fire.
Baby, fire me, fire me. This head is going, fire me, fire me. No point, but let you fire me, fire me. I'm cool, psycho. Baby, fire me, fire me. This head is going, fire me, fire me. No point, but let you fire me, fire me. I'm going psycho, psycho, psycho.
Yeah.
Come close on me, let me hold you. Go crazy on me, I'ma show you. Yes, daddy feels good when you shake your boom boom. Make him wanna take it from here to his room room. Mame fanya akili kyo yuke. Ita wase wa nipeleke mazare. Tuku yu jema menishikisha nare. Ameni bamba sifako ni aje. If you want me to be there, I'll be there. And if you want me to give, I will give ya. And I'm sure that I can do without ya. Na nina hope kuwa leo kuta chacha mami. Kuta chacha mami, kuta chacha mami. Leo ni kushua kuta chacha mami. Kuta chacha mami.
Jogoa mashambani ameshawika mjini, ameshafika maskini na washika juu ya beat. Tu skuku maji moto kando nyuma na pia king wa rap mundo strong na kidogo ya na napenda kumanga Colombo slim high class no kind of vibe. Jogo cock so live on this side of life. Sasa ningekuwa Jogo ningependa nga kuroam nikisikia ubao na dish lives and don't kuku style ingekuwa official. Well done to be the royalties do nilipe. Singetaka kufungwa kamba, ningetaka kufanya kazi tuna waganga. Mimi we shoka ndani ya door, whether ni pop or shoot through the wall. Oh, 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 ningekuwa Jogo ningekizana na waindi nikigilani tu ningemtega na indi akienda kuuma na kamata mimi navuta na ruka ninakanyaga kichwa na ngoa matuta kila dem kenye vijana Tanzania angelia kuta nibambike na nimo kameme msimwache shite zani ningesahau Caroline Motuko nyamane atoke nje kii kuja mabao wa Jerry kwa Jogo chikifile nimekuwa ningekuwa na ibu ninadunga na Jogo. Ningekuwa Jogo, ningekuwa huru, mahanja mfoko, everywhere ningefuru, wata kukutenga, ningekuwa guru, paka makuku stranger, wangeshukuru, bila kukatiza, bila kunidhuru, bila giza kwala, bila time nuru, bila kuagiza maflawa, wala ndururu, nikubamisa, bila kuogopa nduru. Ningekuwa Jogo, mapema ningerauka, saa 12 kisha minanza kuwinda, ningekuwa na hama na liatroza iko ready, walimu mashuleni ningeuma kwa parede, ningekuwa Jogo, ningekuwa ninafaa, less nina rest. Ningekuwa ndani ya bar, nirudie mawete matipa mabaa tenda. Nadhani kila dem angekuwa ananipenda. Ningekuwa Jogo, Jogo, you love ngoma. Ruka mkojo una, kanya kamago una, hepa bike una, gongo na basi una, zima kafe una, setua kidomo una, ombo unapewa na, hauna kondomo una, zani mizuka kumbe, kitu iliruka una, vuta shuka, wenzako wana rauka una. Una. Yeah, una, hama nchi yako uka, nishi ulaya una, hepa mshamba una, owa malaya una, uza TV una, nunua troli una, dodo kanganya una, dandia lodi una, zani nipendi una, pata nivedi una, lala unono una, pata ulidedi una, zani mabati una, pata wakenge una, ona bona yala, kumbe ni cheki. Una, 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 una,
una, una, ruka, una, shida, una, shuka, una, jump, una, ruka, una, shida,
fimbo ina chapa, fimbo chapa, fimbo ina chapa, fimbo chapa, nye 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 nye, hatutaki nye nye nye, ukileta nye nye nye, fimbo chapa,
fimbo chapa, hivi ndio mimi tema. Kabla wanishike watakuwa washahema. Tuliza boss, acha nye 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 nye.
Jogo, chapa, Jogo bidi nina,
Nina chapa, siyeti na tapa Kitu tunatua kamba, mtakogopa
TLMO, chapa Mwani fota, mwani zaka Omidomo, mtapiata Sexy misi badu, be grandma
Shamir, chapa Utakipata wapi, grandpa Gonna love us in the stereo Adjust your area
Fimbo vina, chapa Fimbo, chapa Fimbo vina, chapa Fimbo, chapa
Turn around, when you drop it down low, I pick it up from the ground. And turn around, cause when I walk around you, it feels like I'm roundabout. You scream all bowers, oh, eh, oh, ah. But only what you see is you get uka. You song a he girl, me na pepe rushwa. What we talk English, baby, let's do swa. Baby, uma kari kama pantre. Kadunga paka mande. Na vile ni mishike, your skirt is tacky. Jua tunde, utabaki.
You got an okay face. Ain't nothing wrong with that.
Nimenunua na mandinga tatu matatu ni ya kwangu nimenunua
eti wewe umepataje hizo pesa
kwani wewe inakuhusu
si ulisema sitofanikiwa mwalimu wa mase
sasa hapa ni wapi
leo msela nimefanikiwa yani na mihela ya kuwavibia
mademu
leo msela nimefanikiwa yani na mihela
white,
walosema sitotoboa, walosema nitafeli, walosema sendi mbali. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Mwalimu wa mate, hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Mwalimu wa mate, hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Mwalimu wa mate, hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Mwalimu wa mate, hapa ni wapi?
Shout out to everyone who's been inside this morning. Sawa. Has been a man like Grouchy. And all of you guys inside. Sawa. And together, yeah? I say one more time. Together we make up the wake up call. Sawa. Together we are a vibe. Together we are family. We keep it moving something like this right now. Sing it one more time, let's go, sing.
In heaven there is no beer, that's why we drink it here. And when we are gone from here, our friends will be drinking our beer. We tuli kuyi wambuki, ni choke tumeto nyusaku. Ila tuka umaku anyanya maitu makanyo mukisitu. In heaven there is no beer, that's why we drink it here. And when we are gone from here, our friends will be drinking our beer. We tune kuyin wambukisi, choke to me to new saku. Nahila to kau maku. Anyanya my to makanyo mukisito. In heaven there is no beer, that's why we drink it here. And when we are gone from here, our friends will be drinking our beer. Heaven there is no beer, that's why we drink it here. And when we are gone from here, our friends will be drinking our beer.
Yeah.